Mwafanywa na President Yoweri Museveni okuwangula akalulu kano government etukiza butya enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze mu bbendo bendi ly'e Masaka era kitegeezeddwa nti enteekateeka eno yali gyezingama okuva mu 2018. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffa Byabirina.
Kitegeerekese nti mu mwaka gwa 2018-2019 gavumenti yali yasimba emiti gy'amasannyalaze mu bitundu by'ebbendo bendi ly'e Masaka ebiwerako, kyokka embeera ya COVID-19 bwe yagwawo enteekateeka eno n'eyimirira. Joseph Kalungi ono nga yimukwanaganya w'enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze mu bbendo bendi ly'e Masaka bw'abadde ayogerako ne leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu ategeezezza nti oluvannyuma lwa gavumenti okufuna ensimbi, abakulu mu minisitule y'amasannyalaze batandise okutalaaga ebbendo bendo lino nga balambula layini zino. Era ono agamba nti ne mu disitulikiti y'e Kalungu omulimu gw'okusimba emiti omugenda okuyisibwa amasannyalaze gano gugenda kutandika, era nti ba yinginiya aba minisitule akuba kontrakita bali mu kitundu kino bali mu kulambula.
Nina sanyo kutegeeza banna Masaka fenna line zitwako misoninga mu 2018 emiti egyo negisimbibwa mu bitundu ebitali bimu nti kontrakita bazze bantu bafuna obuzibu mu COVID naye government yafe ya President Museveni bafunye sente era kontrakita kuzimbali muno mu kulambula ebitundu ebyo n'ebitundu ebirala tugeze Kalungu wajulani zitumari tuogira ko z'okuzimba obujja n'ekyo layini ezo kubanga zikolebwako bakontrakita baba zikujja.
Joseph Kalungi mu ngeri yemu asabye abatuuze mu bendo bendo lino ery'e Masaka omugenda okuyisibwa amasannyalaze gano okukwatagana obulungi ne ba yinginiya ssaako bakontrakita abagenda okukola omulimu guno, n'asaba nti ebyuma ssaako waya bireme okubbibwa.
Nsaba abatuuze baffe ebyetaagisa babiweeyo okukiza layini zitambuzibwe mu bitundu ebyo na amasannyalaze mugagenda okwepanga gazze kutuyamba tukuume emiyindu materiozi kubanga tulina kati obubbi bwa waya tulina obubbi bwa tulina ebintu byona ebikola ku masannyalaze.
Nze Nsubuga Muzaffa ku lwa CBS Radio y'obujjajja ndi Kalungu mu Buddu.